Youngest ever team presents
the exclusive from ZambianTunes.com.
Lonely school man, what ghetto?
Of course, if I lose at the future, the beauty. Hatisha.
Mkazi angangari, 21 years old, na tuba na tubi. We na angangari, 18 years old, with the 60 abortions. But the society, we still judge it, 21 years old. Munga ujalinda, na mupasa agaka advice. Msimbi, msimbi usalile bewa kamba bantu. Yeah, sosa ikuja jinga, kubacha tuwa na tubili tu. Yeah, msimbi usalile bewa kamba bantu. Oh, sosa ikuja jinga, kubacha tuwa na tubili tu.
Chopwele la kumbuyo ndabandiwe uzi wa vene ulo takutulo Sasibesa ndababa kupunda uyo Holo kapena vango kulata vikumo chufuko chetafu Osa chosa maminda vanichimo isunge munga ndumo Naiwe ungalize mapito Sungalide lide munga ndiwe mosikito Nisipo ishu kaleza amishu Hatisha napo The future falut Hatisha
Shile kubeba baby Munti we simu zako No 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 Munti we simu zako Kukankala kona vanzako mbwele kete Nati huja siyambela
Nihule
Kazoni sasa kasate no chikwati Yati huza kota vejini No
Baby osawala
Simbi Sosa ikuja jinga, chukwa chatuba na tubili to Yeah Simbi usalile beba gamba bantu Sosa ikuja jinga, chukwa chatuba na tubili to Baibara, kutikulibele wa machita aboti Iwe, akuja jinga, chukwa disizeni yako ilibizimu Baibara, kutikulibele wa machita aboti Iwe
Exclusive from ZambianTunes.com.